yumva bayiyumva abayiyumva ukuntu yigira nibyo biba binkurura mu mutima ari kunyica ari kunyica oh my god oh my god muhorana na sambo
Abari kunganyisha perimoto